It's Rezo, it's Rezo, it's Rezo. On the mix, on the mix.
Yeah, na nungi wa muma kila abu tuale. Jane Cash. Yeah, ukufilwa nebo kano na afuaya. Pona ikate pa filo kuwa fire. Ndikao yo, so nitele nini wisa. No ulia wine batina tula wisha.
Bala mina ngole imona. Kayo pena noche vino mumbona. Parikimba pocio mbumunuma.
Weather all on Zina Floyd. Sony maba chitache avoid. Poetry mu lyric fulu ni sunga nkuku. Patite ine omone kama kuku. Ni vundu ya David na Goliath. Wa police wanizi wakuma allowance. Backpack muli paper spray na pliers. Nga ugani za ni nyimbo chei trials. 4 na 5 wires. Nileka nikafuna. Nilipa king size walwi la kapuna. Mugemu nifunye wakwa tisindi ne mwamuna. Kelo wako wakaniziwa na nyunya. Ndikao yo. No cap. They were sleeping up but they woke up. I pull up at the primary school, they all clap. Ndipa WhatsApp na Mr. WhatsApp. Ndikao yeah. Ukufilwa nebo kano na afuaya. Pona ikatapa filo kuwa fire. Ndikao yo. So nitele nini wisa. Na ulia wine batina tula wisha.
Bala mina ngole imona. Kayo pena noche vino mumbona. Parikimba pocio mbumunuma. Ya pachinzo, I'm bad news nge chiriro chava wiso. Zenda wino nga kareza pakuveya. Irande city nentepe pakuveya. Tawa kushemekira twari kokotenga wari kwasa vampurero veri. Kukubula twa kuvika vika bovu. Kwa zara no kupumwa seti.
Esha konga wala ipuishe nkondo. Esha kono vetu mwane ngori kapondo. Tifu mkulo ya wafukamina. Echo tatkani na nipite ni valalira. Pela fiakari kofkamo.
Yeah, ukufilwa nebo kano na afuaya. Pona ikate pa filo kuwa fire. Ndikao yo, so nitele nini wisa. Na ulia wine batina tula wisha.
Bala mina ngole imona. Kayo pena noche vino mumbona. Parikimba pocio mbumunuma. Ni mpumu te kutituruse. Mushara rota Erika Chan. Handsome J Mafia. Harozo ni 4 na 5.
Dela Hostas Zedkaz Ali Dola Team YB.
Boss Wano Mumba. Copa Boys. Boss Junior Yellow. Sate Mope Boxa Moringi. Chauta One
Commander Capzone BC. Wilacho De Collab Wasters. Yela Biggie Mani Wa Mafta Tony Mochino Timu Yufi Fashion. Commander Chari Nyo Pole Paru Swish.
Na kumona Boss Chopa Jameshi. Era Catman Paru Sa